Amawubo 71 verse 1. Jehova, ngiyethemba wena, mangingajabi naphakade verse 2. Ngikhulule ngokulunga kwakho, ungihlanguluse, beka indlebe yakho kimi ungisindise. Verse 3. Yiba kimi idwali lokuhlala ukuze ngiye kulo njalo njalo. Ukuyalezile ukusindiswa kwami ngokuba uyidwala lami nenqaba yami. Verse 4. Nkulunkulu wami, ngikhulule esandleni somubi, esandleni songalungile nesonakeleyo. Verse 5. Ngoba wena uyithemba lami Nkosi Jehova, ithemba lami kwasebusheni bami. Verse 6. Ngenceku waseswini, ngowangikhipha ezibilini zikamame, ukudumisa kwami kuyakuba ngawe njalo. Verse 7. Ngijengesimangaliso kwabaningi, kepha wena uyisiphephelo sami esinamandla. Verse 8. Umlomo wami uzakugcwala ukubonga wena, naludumo lwakho usuku lonke. Verse 9. Ungangilahli esikhathini sobudala, ungangishiye ekupheleni kwamandla ami. Verse 10. Ngoba izitha zami zikhuluma ngami, nabawuhlomela umphefumulo wami bayahlebelana. Verse 11. Bathi, uNkulunkulu umshiyile, zingelani imbambe ngokuba akakho sindisayo. Verse 12. UNkulunkulu ungabi kude nami, uNkulunkulu uthuma ngisize. Verse 13. Amamele nomphefumulo wami, mabajabhe baphele, abangifunela umonakalo mabembathe amahloni nenhlamba. Verse 14. Mina kodwa ngiyakuthemba njalo, ngengeze ukudumisa ekudunyisweni kwakho. Verse 15. Umlomo wami uyakulanda ukulunga kwakho, nensindiso yakho yonke usungu kuba anginakukubala. Verse 16. Ngiyakuletha izenzo ezinqabileyo zeNkosi uJehova, ngiyakubonga ukulunga kwakho okwakho kuphela. Verse 17. UNkulunkulu ungifundisile kwasebusheni bami, nezilandile izimangaliso zakho kuze kube manje. Verse 18. Futhi mawungangishiyi nxa ngimdala ngiyimpunga, ngize ngishumayele ingalo yakho kuso izukulwane amandla akho kubo bonke abazayo. Verse 19. Ukulunga kwakho uNkulunkulu kufinyelela ezulwini, wena owenza izinto ezinkulu, uNkulunkulu ngubani onjengawe na? Verse 20.
Wena owasizwisa izinhlupheko eziningi ezimbi, uyakubuye usiphilise, usikhuphule ezinzulwini zomhlaba.
Verse 21. Yandisa udumo lwami ubuye ungiduduze. Verse 22. Yikhona nami ngizakukubonga ubuqotho bakho uNkulunkulu wami, ngogubhu lwezintambo ngizakudumisa ngehabhu, wena ongcwele ka-Israyeli. Verse 23. Izindebe zami ziyakujabula ngokuba ngizakudumisa wena nomphefumulo wami owuhlengileyo. Verse 24. Ulimi lwami futhi luzakukhuluma lonke usungu kulunga, ngokuba badunyaziwe, bajabulisiwe abangifunela umonakalo.